urumva ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose ndabaramukije, muri kumwe na Eugenie Mukagusi I Washington DC. Bahaye ikaze mwese kuri radio yanyu. Uyu munsi ni ku cyumweru. Mu kanya gato turatangiye tubagezaho amakuru y'ingenzi avuga ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda kiza kugeza isa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose ariko, ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru y'ingenzi avuga ku isi uyu munsi.
Mwaramutse mwese muduteze amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi. Tuyahere mu gihugu cya Afghanistani, aho abakozi ba leta n'abagwanyi b'imihari y'abatalibani bemeza ko abagwanyi ba leta ya kiisilamu bateye ikindi gisagara kiri mu ntara ya Helmand mu manuko buhanura ubibona Pakistani. Inyuma yaho abatalibani bagiriye igitero batateguje mu gisagara cha Kanashin. Umuvugizi w'abatalibani yavuze ko ico gisagara bahavuye bacigarurira iri rikaba iriwaye rigatatu mu kiringo cy'umwaka umwe abatalibani bigarurira igisagara cha Kanashin ngisanzwe gihanura bibe na Pakistani mu ujejwe umutekano muri ako karere. Yavuze ko izo mpande zompi z'abagwanyi zakatakaje abagwanyi ariko atawuramenya neza bapfuye uko bangana. Helmand niyo ntara nini mu gihugu cya Afghanistani isanzwe iberamwe intambara akenshi ziterwa n'abatalibani, bigatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika irungika abasirikare bayo gufasha igisirikare cya Afghanistani muri iyo ntara. Ujejwe ibiro bikuru vyo gusanura aho muri Afghanistani avuga ko nubwo Amerika imaze gufashisha igisirikare cha Afghanistan amafaranga yababa imiliyaridi 70 z'amadolari kugira isanure yongere ikingire umutekano wayo, haracari bitari bike byo gukora. Muri Siria abantu batari bake bahunze igisagara cha Alep ni nyuma yaho igisagara cha leta cugururiye umuhora w'imfashanyo. Igisagara cha Alep cyari kimaze iminsi itari mike cugarijwe n'intambara. Amashirahamwe y'abagira neza akaba yari yasavye leta ya Siria kugurura inzira zijayo kugira ashobore gushikana imfashanyo. Abantu bashika ku 300 bakaba bari bugarijwe n'inzara muri ico gihe. Igisirikare cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika cariko kiratera igisagara kibanye cha Alep gisanzwe kirimwo abagwanyi ba leta ya Kiisilamu gikoresheje indege z'ingwano. Igisirikare cha Amerika kivuga ko hafi y'igisagara cha Manbij bahateye ibibombe bakoresheje indege bishika kuri 11 gushika ubu ico gisagara kikaba cugarijwe n'intambara. Umwe mu bagwanyi bari muri ico gisagara yabwiye ijwi rya Amerika ko abagwanyi batari bake bahasize ubuzima. Umutegetsi mu biro vy'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko bazobandanya ivyo bitero bivuye inyuma bakazokwirinda kugira ntibahitane abanyagihugu kandi bakazoza baratanga n'umuco kuvyo bariko barahakorera. Ibiganiro vy'amahoro bisanzwe biriko birabera mu gihugu cha Kuwait hagati ya leta y'abasunite na bagwanyi babashita byungururijwe ku itariki 7 z'ukwezi k'8. Ibyo biganiro bibera mu gihugu cha Kuwait bikaba byasabwe n'intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu niko byo kwigizwayo. Iryo tangazo ryashitse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu mu gihe leta ya Yemen yari yatangaje ko ivuye muri ibyo biganiro byari byahagaritswe n'abagwanyi b'abahuti kubashitse bashatse kugira ibitero kugira baronswe uburenganzira bwo kuba aho bacumbitse ibiciye mu mategeko. Umuvugizi w'umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akaba yaneguye iyo ngendo y'uwo muhari avuga ko iyo ngingo batayihuriza ko n'abandi kandi ko isubiza inyuma intambwe bari bageze ko. Abandi baneguye iyo ngingo ni umugwi ujejwe imigenderanire uhurikiyemwo ibihugu 6 n'abaserukira ibihugu vyabo basanzwe bafasha muri ico gikorwa co kugarukana amahoro muri Yemen kiriko kibera mu gihugu cha Kuwait. Ismail Uld Sheikh Ahmed intumwa ya ONU ari nahamwe ari nawe yasabye ko ivyo biganiro byo kwigizwayo yavuze ko ari uburyo bwo kuronderera umuti intambara imaze hafi imyaka 2 hagati y'igisirikare cha leta n'abagwanya leta akaba atayinye siguro yatanze. Papa Francisco yateye ivyatsi ibikorwa bimaze iminsi vy'iterabwoba hamwe n'intambara ziri hijya no hino ku isi ni mu gihe yari mu rugendo kuri uyu wa gatandatu ku mugoroba mu gihugu cya Pologne aho yahavuye asaba ishengero ry'ugwaruka gwari ngaho gusabira igihugu cya Syria n'indi mihingo irimwo intambara mu isi. Muri ico gihugu cya Pologne Papa Francisco yagendereye igisagara cya Cracovie igisagara cha kabiri mu bunini ahasanzwe hari nabahurikiye mu idini katolika. Ni muri ico gisagara Papa Paulo wa kabiri yaranguriyemo imirimo y'umusaserdoti imbere yuko aba umupapa wa mbere agenywe kurangura ayo mabanga adaturuka mu gihugu cy'Ubutaliyano inyuma y'imyaka amajana.
Turamushimiye mugenzi wacu hutugeje amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ikiganiro ejo tumaze iminsi tuganira ku makimbirana aboneka mu muryango. Natangiye mvuga ku bijyanye no gufashanya no gukenerana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuri uyu munsi turagaruka ku makimbirana aboneka mu muryango dore ko ubushize twari twaganiriye ku guharirana inshingano zo kurera abana hagati y'umubyeyi w'umugabo ndetse n'umubyeyi w'umugore. Gusa kuri uyu munsi ho tugiye kuganira ku ngaruka zituruka ku guharira abakozi bo mu rugo inshingano zo kurera abana. Si byo gusa mu kiganiro cyacu cyo munsi
ahubuga ko uri ya directeur uri kutwitegereza
usukuriwe
uri ya sitwa ari kurembuza
mumaze kubyiyumvira ko mu kiganiro cyacu cyo munsi ikinamico nyiramubande nayo ihari ntimuve ku murongo
ubaye waracikanywe n'ibiganiro bya ejo byatambutse nyarukira kuri ubuga rwacu ari rwo www.ejoyoutheecho.org.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika mukurikiye turi mu mwanya w'ikiganiro ejo. Reka dutangirire ikiganiro cyacu ku bitekerezo mudahwema kutugezaho muvuga ku biganiro byacu byatambutse. Maurice nawe ndabona yiteguye ndizera kumeze neza dusangize ibyo bitekerezo.
Urakoze Nicole kumikaze muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu. Kuri uyu munsi nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye w'Ikeza Christera. Christe, uyu munsi turagaruka kubuhe butumwa.
Ubutumwa tugiye kugarukaho uyu munsi buribanda ku ngingo twaganiyeho bushize yavugaga ku nshingano z'ababyeyi bombi mu kurera abana.
Yego.
Ubu butumwa reka tubuhere ku batwandikiye banyuze kuri Facebook. Uyu ni Rwagasana Gisa Antoine ati: "Ababyeyi bose bagomba guhuriza hamwe bakarera abana kuko bose ari inshingano zabo."
Naho Uwiringiye Imana urirongi mu karere ka Muhanga ati: "Umwana agomba guhabwa uburere nyabwo n'ababyeyi bombi kugira ngo akure afite uburere bwiza." Nyezabera ati: "Ntiwavunika utera inda ngo unavunike urera." Yego, wenda umugore aratwita ariko n'umugabo nawe arahaha.
Reka dukomereze ku butumwa bwa François Ruhana Mirindi ati: "Ubufatanye no kuzuzanya mu burere buhabwa abana nibyo biha abana uburere n'amahoro y'umutima." Jacqueline Abera aragira ati: "Buri mubyeyi afite inshingano zo kurera umwana kuko aba akeneye igitsure cya buri wese mu babyeyi be." Naho Nsengi yaremye Emmy ati: "Umubyeyi w'umugore niwe wagakwiye kurera umwana cyane kuko niwe uzi uko yirirwa n'uko arara."
Dukomereje ku butumwa bw'uwitonze uri Nyabikenye ati: "Ababyeyi basiganira kurera abana babo, ibyo ni ukwirengagiza ko bagomba kurera abana bafatanije." Reka ubutumwa bwa none tubuhinduye ku bwa Habimana Inyase wo kumumena ati: "Mbashimiye ku biganiro mutugezaho." Ati kandi: "Ndifuza ko mu biganiro bitaha mwazatuganira ku byafasha urubyiruko kwirinda ibibangiza muri iki gihe cy'ibi ruhugo." Inyasi, urakoze cyane kuri iki gitekerezo duhaye, tuzakitaho mu biganiro byacu bitaha.
Muri ide ku butumwa tubuhinira ha mbonero no gushimira cyane mwe mwese twari kumwe muri uyu mwanya w'ibitekerezo byanyu.
Barakoze cyane, turi kuganira ku ngaruka zituruka ku guharira abakozi bo mu rugo inshingano zo kurira abana. Ibi nka kimwe mu makimbirane aboneka mu muryango. Iyo havuzwe umuryango, hahita humvikana ababyeyi ndetse n'abana. Gusa akenshi bakiyongeraho n'urundi ruhande rukomeye mu muryango rugizwe n'abakozi bo mu rugo. Ababyeyi b'abana bakunganirwa n'abo bakozi bo mu rugo mu buryo butandukanye bwo kwita ku bana. Ku bufatanye bw'aba bombi, yaba ababyeyi ndetse n'abakozi bo mu rugo, niho habonekamo guhuburira umwana. Kumwitaho mu buryo butandukanye, kumumenyera amafunguro, kumuha inama no kumuba hafi mu myitwarire ye ya buri munsi. Ibi rero niho nanone hajya haboneka guharira abakozi bo mu rugo inshingano zo kurera abana. Ibi ugasanga bishobora kuba byagira ingaruka nyinshi zitandukanye ku mwana, biturutse ku kuba ababyeyi wenda bagize akazi kenshi cyangwa ibindi bituma batabona umwanya uhagije wo kuba hamwe n'abana. Ibi bigenda rero biboneka cyane mu miryango muri iki gihe. Dutangira ikiganiro cyacu cyanone rero, ushobora kuba wakwibaza uti ese ibi byaba bibaho ko umubyeyi ashobora guharira umukozi wo mu rugo inshingano, cyangwa ukibaza icyaba kibitera. Aha ni mu kiganiro n'ababyeyi bo mu karere ka Kamonyi, batubwira ku cyo babona gitera ababyeyi guharira abakozi wo mu rugo inshingano zo kurera abana ndetse n'ingaruka bigira ku bana.
Buri wese abaho kubera yakoze, niyo mpamvu mbona ababyeyi bafite inshingano zo kurera abana baba bagiye gushaka umugati uzabatunga.
Erega burya hari n'icyo umukozi atabasha gukora, kubera iki? Ntabwo yigeze akibona umubyeyi yagikorera wa mwana. None se ubundi umukozi ni uzagikorera umwana?
Ingaruka cyane nyinshi mbi ziboneka ku mwana, kuko umwana niba atabonye urukundo rwa kibyeyi, icyo gihe azafata imico yasanganye wa mukozi.
Hari ababyeyi baba bafite akazi kenshi gatuma bakavaho mu masaha akerewe, ku buryo abana batajya bapfa kubabona. Abakozi bo mu rugo inshingano z'ababyeyi nibo bazikora.
Barakoze cyane, turakomeje n'ikiganiro. Bagenzi banjye Yves Nkuye mu Ruge na Hussein Kayitare basuye umuryango utuye Nyamirambo umaze imyaka igera kuri 23 ukoresha abakozi bo mu rugo.
Umukozi yari mu rugo aragufasha imirimo imwe n'imwe, nagiye nko mu kazi asigara akora ibyo mu rugo bisanzwe, koza ibyo byombo, gukoropa, utuntu dutandukanye nyine tw'akazi ko mu rugo.
Iryo jwi ni ry'umukoresha w'umukozi ugaruka ku kamaro k'umukozi wo mu rugo, ibisa nk'ibisobanura ko umukozi ari inkingi ya mwamba mu mibereho y'abamukoresha, yewe n'abandi bagize umuryango.
Undi kurekera urugo umukozi agakora byose ntago ari byo. Ugomba nawe kugira uko kontorora, wagenda guhera ku wa mbere ukamara ukwezi, ntuzi ukuntu urwo rumeze, ugasiga abana bawe ukajya ugenda buri munsi, ntuzi iki.
Uyu mubyeyi niyemeye ko amazina yatangazwa, nubwo avuga ko atari byiza ko abakozi baharirwa inshingano we yabikoze by'igihe kirekire, kugeza ubwo ingaruka zatangiye kwigaragaza ku buzima n'imibereho by'abana be.
Ubundi ndatoruza, nigeze kuba kujya mbyuka saa moya nkaba nagiye, nkongera nkagera aha ngaha nka saa tatu n'igice, hari igihe nagezeho nkajya mbona n'abana baharaye batanakarabye, hakaba igihe ngira ngo babaga batanariye. Ushobora no kurwaza bwacyo udakontoroye neza kandi witwa ngo wahashye abana batanari, cyangwa ugasanga umwana yazanye imyate kandi ntiwabuze isabune ntiwabuze amazi, kubera nyine nawe kuba utakontoroye ibyawe ntabwo waharira akazi kose umukozi.
Mu myaka 23 ishize uyu muryango ukoresha abakozi bo mu rugo, benshi barirukanywe abandi barijyana. Gusa nyuma y'uko abakoresha batangiye uburyo bwo kuba hafi abakozi, byazanye ubwuzuzanye kandi akazi gakorwa neza. Uyu ni Munyanziza Hussein, umukozi wabo magingo ya.
Kora akazi gateka, kawa kora isuku nk'iyo nsanzemo, kawa nawe ubwawe wakigirira isuku, ukaba mbega ndumva ari ako kazi wawe.
Ubwo twageraga hatuye uyu muryango mu masaha ya saa tatu z'igitondo, umwe mu bana baho yakoropaga urubaraza rw'imwe mu nzu ziri mu gipangu cyaho Kigali, ari nako Hussein nawe atoroshe indi biteganye, hari icyo avuga ku kuba abamukoresha bajya bamwunganira mu nshingano.
Nishimye nyine, ukaba amfashije kandi byongeye nankoresha.
Kuba uyu mukozi akora ahembwa akanunganirwa n'abakoresha, bimufasha gukora yishimye kandi neza, ibitagira igihombo bitera uyu muryango, dore ko bitawubuza gukomeza akazi kawo k'ubucuruzi.
Ese bakunzi bacu, ni izihe ngaruka mubona zituruka ku guharira abakozi bo mu rugo inshingano? Ese aho mutuye ibi byaba bibaho? Ni mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu. Kurikirirwa
ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Reka dukomereze ikiganiro cyacu ku nkuru na bamwe mu bakozi wo mu rugo babimazemo igihe kigera ku myaka 5 ndetse narenga. Baganiriye na bagenzi banjye Tabara Pacific na Ndahumba Doreen maze babasangiza ubuhamya ku buryo wasangaga bita kubana kurusha ababyeyi babo.
Inshuro nyinshi nkunda kuba ndi kumwe nabo igihe kinini mama bagiye ku kazi. Bakaza ninjoro, bakaza batinze, nkabiriranwa, nkabafara ku ishuri, nkabazana, igihe kinini nkaba ari njye ndi kumwe nabo. Ibi byose mba nabyishinyeho nyine. Iyo batashye nibwo mbabwira uko gahunda zagenze, ibintu byose. Twakabaye dufatanya ariko nyine ubona ko ababyeyi babo nyine batibanze kuba bakunze kuba ari kumwe n'abana babo. Kubera akazi bafite, baragenda bakaza batinze.
Ano nagiye nkora hose wasangaga ari nge ubana n'abana cyane urushaho uko babanaga n'ababyeyi babo wasangaga mbarera uko shoboye nari n'umuhungu ntazi byo kurera cyane.
Kenshi nigiye abagurukanye n'abana mama wakunze gusamuya za mu gitondo akagaruka nka saa 5 z'ijoro nigiye burukanye nabo cyane nta kibazo bintwara muri wikendi nabwo ntabwo baba bahari. Babagiye mu kazi nta kidashoboka kuri njye.
Barakoze cyane kudusangiza ibi bitekerezo byatuma buri wese aba maso cyane cyane ababyeyi bagakomeza kugira umwanya uhagije n'abana.
Mwimwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefone ikurikira 0784128232 cyangwa se 0782028232.
Reka dukomereze rero ku kiganiro na bagenzi banjye David Hitimana na Shema 6B bagiranye na Rwema Jean de la Croix akaba ari umuganga ku bitaro bya Kacyiro mu mujyi wa Kigali.
Ubundi umwana uko yarakwiye kurerwa yagombye kurerwa n'ababyeyi bombi, ndavuga kuba afite yaba mu mama cyangwa se umupapa, kandi bose bakagaragaza uruhare muri ya mikorere y'umwana cyangwa se muri bwa burere bw'umwana. Umwana arangirika yaba mu mitekereze, yaba no ku mikurire, kuko niba umwana ashobora kuba afite ikibazo mu rugo umubyeyi ntakimenye, umwana akarwara umubyeyi ntabimenye, icyo gihe ntabwo umwana ashobora kuba arya neza ngo abashe no gukura mu gikuriro cyangwa se mu mitekereze. Ariho ahantu uzasanga abana bafite imyitwarire idasanzwe, hanyuma kora ko umubyataha y'umwana umwanya ngo akurikirane imyitwarire iri kugenda ihinduka amenye nuko amugarura, ugasanga ejo bimuviremo kuba yajya no mu muhanda batoroka iwabo akajya mara kubona ko nta muntu umwitayeho. Ikindi ni uko usanga abana batsindwa mu ishuri, kuko urasanga kuri ubu ngubu ababyeyi baharira uburezi bw'abana babo abakozi bo mu ngo, umwana ugasanga arakoreshwa ho mwaka n'abakozi bo mu rugo, rimwe na rimwe wa mukozi nta n'ubushobozi afite bwo kugira ngo amwigishe. Navuga ko n'indi mpamvu yabitera, tujye twibuka ko n'abari abakozi bo mu ngo nabo ubwabo baza bafite ibibazo. Hari ibibazo psychological baba bafite bitewe n'uko babayeho mu ngo zabo, kuko abenshi baba baratorotse n'ishuri. Navuga ngo ababyeyi ikintu bagombye gukora nuko bagombye guha abana babo agaciro. Yego, nibyo koko tugomba gushaka icyo kiri butunga abana, ariko tunamenye turabakurikirana dute mu ngo zacu. Ku nge nkaba mbona umukozi wenda cye uko yabyitwaramo nuko yagira umwanya agahamagara ababyeyi akababwira ati ndashaka kuvugana nawe ibibazo byo mu rugo by'abana banyu.
Turamushimiye cyane Rwema Jean de la Croix ku bw'iki kiganiro. Mwumvise ko yanagarutse cyane ku buryo umwana yakagombye kurerwa, ariko yagiye anatanga inama zitandukanye ku babyeyi. Tugeze muri wa mwanya rero dutegerezanya amatsiko turi benshi, ni umwanya w'ikinamico Nyiramubande. Tudatinze reka twumve uko byifashe.
Yewe gagakuru we, umutima wari wamvuyemo. Nari nzi ko polisi iri buze gusaka ku kigo cyacu bakabona rwari umujyi kwahishe muri bya bikarito, umupuranto nawe akabijyana kwa direkite.
Wahora n'iki shambege ko nahiye mu shyuturi aho nicaye hose nashaka kwituma ngatinya kujya ku ishuri, none nkabona arasibye mwarimu agatanga kwizi akaba yarampaye zero.
None si koko gako iyi bizinesi ya mama Yusufu turayikomeza koko, cyangwa se turayibangikanya no kwigisha amahoro? Nawe mbwira, waharanira amahoro uhora mu mahano?
Wibuka ko mama Yusufu kandi yanatubwiye ko niba twinjiye mu mugabo wapushaye tutagomba kuvamo kuko ngo n'isezerano ry'iteka ngo abandi bacuruza urumogi nako amajiga bakumerera nabi
ahubwo se mama Yusufu ko yavuze ngo aradushaka ngo imari ngo iramuhangayikishije ngo kandi ashobora kubizira agafungwa natwe twabigenderamo kandi
ariko mbege uziko nibutse ko ejo ari bwa banyeshuri bari bakoze amakosa bahawe igihano cyo gukoropa sale y'abarimu ndetse n'ibiro bya direkiteri byose
mbega igihombo kuki atari twe bajyanye rwose muri icyo gihano ngo tujyeyo tugere kuri cya gikarito ni irihe kosa bakoze ngo natwe turikore natwe batujyane
ese mbaba
karame muyobe
ko mbona azindutse utetse nta mbona uteretse igisorori muri ya mbere yuko ikijyanye he
none se muyobe yewe ko abantu agifungiwe gushinzwa kuba acuruza urumogi
none se ko nta rumogi umushyiriye nyine
cyumva nabikora
ko ari rwo yamenyereye se
ariko muyobe ibyo uvuga byose uzi ko abantu amakuru kwe kose yambwiye ko bamubeshyera
ngo bamubeshyera
ukuri baramubeshyera
ese ubwo bushishozi bwawe burenze ubwo bamufashe ni ubushishozi nyabaki reka ahubwo bazamuhezemo maze nzarebe niba uzamubera avuka
muyo icyo nzi cyo ni uko iperereza ririmo gukorwa neza kandi azavamo ababikoze bose bazamenyekana kandi bazaseba
ngo ninde uzaseba mbaba
ababikoze
ariko uzi ko ndi nyokorome mbaba
ndabizi
none ugeze aho kuzajya untukasha
ntago nagutuka muyo
ujya wibuka kuri impunzi
ndabizi
ubu umuntu wambi harimo umuhimbo ki ku buryo ugezeho kugemurira iriya mbaga yo kwa gatsimbanyi nako ndavuze zana hano
amuyo wamuhereza
hano ndavuze ngo zana hano
urabimenye
ngo nge kane kane ngo we
ikarame ndakumva
uzi ko nguno yagoranye n'imbabare inciye igitsinsino yabigiciye neza neza
akose ubundi wavuye muri uyu mutiba wishemo koko harya ngo uratinya guhanwa n'amategeko y'ibyaha wakoze
akabimenye se nyine
ubu se wari uyobewe ko iriya ati wamenye ijyana amazi mu nkambi ari ubuzima bw'abari abavandimwe b'impunzi
ndabarakapu urise kane
ndakumva
mu nama abaturage bamvuga ko ndi intwari kuba narakanze bari abateterwa
ngo intwari
intwari nyine
intwari siba mu mutiba bose barakuvumira kugahera
reka da
ahubwo bafashe gahunda yo kugushakisha kugeza bakubonye
barakabona impi
maze tukaryozwa ibyo wakoze
ngo bambona bazankurahise
atakubona
nge suronga na bene wabo mu nkambi ninge nabo uretse bicururuke gusa
ukora iki se
tewe ubu se ko baje bakazenguruka inzu yose nibereye mu mutiba barambonye
turase ni mu muvumo
yewe
nyamara amaherezo bazagucunga bazakubona
barakaba n'ico
kuko bahigiye kukubona huri hose nawe waba waragiye hose ikindi ukabura kubabazwa n'umwana wacu uheze muri gereza
cyakora abana arambabaje rwose ariko kariya kagambane kabo nzabishyura
nzabishyura
ye ariko barabeshya ntaho bazankura barigora ari imbwa mvomanyi bazi ko ntakiba mu ruhizi
uruhizi se ni mu mvomo
hatabahuze ayiwe ahubwo se ubu nindi kane genda batangira mu muryango manze ngiremo neza ihute
yego mwiriwe
sha abiju warakoze cyane kuba utarabwiye mama impamvu nari maze iminsi ndwaye ntunamubwire n'icyo ndwaye warakoze pe
sha minyo buryo umaze kumbwira ngo nimbivuga uratorongera ugende bakubure
reka
byaneye ubwoba cyane mpita mukubireka
yo
ahubwo se minyo ntabwo ukibabara kuba ushize nabonaga wakomerekejwe n'uriya mugabo mwaryamanye ngo nikiduhe
Abiju
wi
sha ububare mfite nubwo ku mutima kurusha ubwo ku mubiri ikindi kandi wivuga ngo ni umugabo naryamanye n'umusore
ubundi se niyo yaba umusore byatumye atakwangiza koko cyangwa se ubimenye ute uzi gupima abagabo se cyangwa abasore
ariko sabizu
yikize
shase ko nta meta nigeze mubonana kandi aho namusanze nkaba nta mugore we cyangwa abana nahasanze namwita umugabone gusa ubwoba mfite nuko ntazi kubara iminsi y'ukwezi kwanjye pe
sha ariko minyo ntukaba umwana bigezaho koko uri umwana pe ubu surumva ari kujya kubikora akakujyana mu rugwe koko ahubwo se kumbwiye ngo ntuzi kubara ukwezi kwawe bikanera ubwoba
ntabyo nzi pe
none se yari yambaye agakingirizo
sha abijuru we simbizi rwose ntabwo nari nzi icyo ari cyo nibyo ndimo ndakora numvaga mbabara cyane ariko nkihangana uko azanshakira viza yo kujya Burayi ntabyo nzi pe
ariko abagombe baragwira koko ninyo uravugisha ukuri ngo ntabwo yari yambaye agakingirizo
n'ukuri ntabyo nzi pe
dutegereze turere n'ibimihango iza ubundi nkwereke icyo gukora
nabimenye nyine wagize ngo nge soronga ndakiniswa agasuzugura ko mwishwa hoya
ashese muyo kumbwira ngo nagusuzwe koko kuba nari ngiye kugemurira habana iryari ikosa kuko ndi kuduteranya bigeze hari
oya ni ikosa ese ubundi nturamenya ko kugemurira umunyacyaha ari ukumushyigikira ugemurira umunyarumugi gute byongeye kandi kwa gatsimbanya ubusisi ibibazo yaduteje niho wabibonye agatuma inkambi yose ibura amazi iyo ne yanjye ntiyitemye urora none ngo tugiye kugemurira umuhungu sha nkaba nabikorana impamvu ya mungu
ariko se muyo niba se wabana yarakoze amakosa si abantu ugomba kuyazira
bose ni bamwe
ikindi kandi kubiba amahoro si uguhangana n'agatsimbanyi muyo iyo muze kuba mwaramubabariye namwe nimujye kumurandurira imyaka byajyaga kumukosora ariko
ikimbaba kandi mbona utari muzima wa mwana we ubu kuba mu nkambi bikumara iki niba uri umuntu uhemukirwa ntiwumve ko ugomba kwihorera bikumara iki
kuba mu nkambi icyo bimariye rero muyomba nuko namenya ko hakwiye kubaho amahoro mu bantu
bumva mbese
kuko nta mahoro twari dufite iyo twari turi ubwo rero nitwe dukwiye kuyaharanira rwose
ariko banza barakuroze wa mukobwa
oya ni ukuri si ukundoga muyo
ubundi reka nkubaze impunzi igemurira abantu bo hanze y'inkambi gute
ahubwo se muyo impunzi zimena ibiryo gute
gakuru we ubwo hari ivumbi ryinshi muri iki gihe ubu sare yamaze kwandura ubu twikoresheje ikosa bahita baduhana gukoropa sare y'abarimu no kwa dekiteri tugahita tubona uburyo bwo kugera kuri cya gikarito
ariko se ntigeti ndabyemeye ko nta bundi buryo budufite ariko se turakora iriya kosa
burya ugatera mwarimu ingwa
ingwa
ariko ukibaho si ibyo
we mwarimu
uze kubikora ageze mu isomo hagati
umfasha ahubwo ubikore wowe kuko niwe ugaragara nk'umwana
oya ariko wewe
nanjye ndahita nkuburanira cyane hanyuma baduhane twimbise uko bimeze
ariko se gako
ndakumva
urabona koko naba nararirimbye iriya ndirimbo y'amahoro
ariko sa
abantu bose bari kunangaho urugero urumva njye nabikorana byongeye kandi abantu bo muri club y'amahoro ntabizi barahari urumva koko nabikorana
shambege ni danje uzi ko diregiteri yavuze ko umuntu iyo ari mu cyaha umureba ukamumenya buriya diregiteri kuva twahengereza rya diya akaturabukwa sinshobora kongera guhura nawe
ahubwo gako buriya si diregiteri uri kutwitegereza
uzi kuri we
buriya si twari kurembuza
bakunzi bacu twizeye ko iyi kinamico yabanejeje kandi mwagize icyo mwungukiramo nubwo akaryoshye kadahora mu itama reka dutegereze uko ubutaha bizaba byifashe
komeje gukurikira ikiganiro ejo ushobora no kudusangiza ibitekerezo byawe unyuze kuri email yacu ariyo feedbackejo@gmail.com ndetse kandi ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Twitter ndetse na Facebook hose urahadusanga ugiye ashakira gukandikamo ijambo Ejo Youth Echo mu magambo afatanye
turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu gusa mbere y'uko dusoza reka mbibutse ko kuri munsi twaganiriye ku ngaruka zituruka ku guharira abakozi bo mu rugo inshingano zo kurera abana dore ko muri iki gihe bigenda biboneka mu miryango itandukanye
mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira 0 7 8 4 12 82 32 cyangwa se 0 7 8 2 82 32
Muri studio mwabanye nanjye Nicole Muziranenge. Roje Nigena niwe waruhagarariye iki kiganiro. Reka tuzasubira ubutaha, amahoro y'Imana bane namwe. Bye bye.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Rwanda batugeje icyo kiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri isaha.